up. Shut the fuck up. Can you please, can you please shut the fuck up? Shut the fuck up. Kila siku wana same, same. Maisha yangu ni sinema. Wanapaka kila kona, kona. Ila kongu watakom. Hata mimi nina mama na yanajua. Naweza kukumuza wangu nambea. You can never be me. I can never live your life. Can you please stop talking? And you can never change me. Hata mimi nina mama na yanajua. Unaweza kukumuza wangu nambea. Can you please shut the fuck up? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up.